Yunga bidibiti omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa. Ayaniriziddwa mu maanyi mu disitulikiti y'e Kazooba namungi w'abawagizi ba NRM babadde bamulindiridde. Yagenze okunoonya akalulu ng'agenze okukuyega abeeyo baddemu okumulonda ku bwa pulezidenti. Bannakibiina kya NRM abamwaniriza mubaddemu bannaddiini era bategeezezza nti bamulinamu essuubi okwongera okukulembera eggwanga lino. Era muno mubaddemu Pastor John Mushaba ng'ategeezezza nti nga baba kulembeze abasumba abantu, omukulembeze w'eggwanga bamulinamu essuubi okwongera okukulaakulanya eggwanga lino. Bano era bamwebazizza olw'enkulaakulana gy'ataddewo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo omuli okumalawo entalo z'eddiini ezaali zaagootaanya ebitundu ebitali bimu.
Ntukusiima okwihamu omunyamurwa akamusuka hamasita kwebembere kanisa ya Ruhanga. Ninkusiima abo embabazi zaawe owaareeta omwiru waawe muryeriiso obo okurura okutsinda kw'abanyauganda watureetera endagaano y'okutuhumuriza mukama w'iguru n'ensi.
Owekitiinisa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhaburwa, ntukusiima omu maani ga Ruhanga ayabaswe kwebembera okatwambusa gye okaturabya gye omu Uganda omu otiiremu amaani gaawe.